SMG.
Mr. Convis, my baby Coco number one. PC from Chuga, my baby Coco number one. PC from Chuga, umenishika kwenye sia na kukabidhi moyo wangu. Umenifuta kule kulia, sikuizi kulia sili tena. Hapo zamani sijawahi kupendwa, kila nilipopenda nilitendwa. Ikawa nikulia, nikulia, kuna muda ngechukia dunia. Sevi napendwa, na enjoy na napembelezwa, nikitaka kula. Sevi napendwa, na enjoy na napembelezwa, nikitaka kula. She is my number one. Me, I love, my love. She is my number one. I love you. She is my number one. Me, I love, my love. She is my number one. Me, I love, I love you. Ni mrembo, ni beautiful. Umengia kwenye moyo, kwenye ubongo wangu. Shikamo, twiga Kilimanjaro, Kilimanjaro. Kagoma, Sishalon, Sishalon. Kanitoa bara na pwani, kanileta Ngare na Roma. Hapo zamani sijawahi kupendwa, kila nilipopenda nilitendwa. Ikawa nikulia, nikulia, kuna muda ngechukia dunia. Sevi napendwa, na enjoy na napembelezwa, nikitaka kula. Sevi napendwa, na enjoy na napembelezwa, nikitaka kula. She is my number one. Me, I love, my love. She is my number one. Me, I love, I love you. She is my number one. Me, I love, my love. She is my number one. Me, I love.